zonka mina ngaliwe kule zonka wobuyela kimi sithandwa sami wobuyela kimi wobuyela kimi sithandwa sami wobuyela kimi sakuthanda.